ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ውጠት አግጅማታ አገልገል ሰዓት ለማብረግ ከሀግ ሰዓት የሰዴት ምትር ባንድ ዲደም ለማ ዲደም ሸን ሶዶሜቶ ኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራሰን የደባል ሰዎጅኑ ያዩ ያልቀም አጋይቲ ኩዳን ለም በርሁም ለማፍ ዲደማ ኬስ ጀራር ጉያ ሮቢ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጨቀሶ ጀርተን ሁመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ የማልቶፍናኑ አማራ ጀር ፕሬዝዳንትን ወልደ መጫፍቱ ለማ ኦቦ ድሪቢ ደምሴ ቱርባን ደብርኸስ ወሪሞቱም ማነጋ የጎክመናት ትሴነት ነክመለስ ዳኑ ሳይመት ገን ኸን ኸስ ቦካን ጉዳን ሶማሌ ገም ክባት ሮቤ ነምኹም ድብጃ ጫላ በቀቺሴ ፓርቲ ዴሞክራት ኸስ ፕሬዝዳንቱም ማፍድርጎሙ ከጅር ጆ ባይደን ዱበርቲ ጉራቲ ታንቱ ፕሬዝዳንቲ ፍለቴቲን ወሊን ድርጎሙ ጅር ወነርሰኒት ምን ኸስ አክቶ ኮዶ ሰንፈነቱ ጅበኑትም
አተሞልታን ለጌፈቱ ተከኛ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምኩ ነው ሙምቺ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐሳ ፈልሚሲሳ ካንታናን ፕሬዝዳንት ኢሞቱ ማናኖ ኦሮሚያው በሽመልስ አብዲሳ ጠገሲ ሰኒትራን ፍረታማ ዳብሲሱ ሳኒ ዱቤ ማንሳኔው ቡንግሱ ጥላሁን በክሲ ሰኒሩ ወልገይ ፓርቲ በዳድና አማራ ባህር ዳርረት ሙምቺ ሚኒስቴርቻ ከጀራኒት ሐሳኖ በሽመልስ ዶጎጎራ ኢማማታፍ ሰፉ ፓርቲ በዳድና በከምቡ ጀራን ትደበለኒስ ያደ ኢሰንካናፍ ኢትጋፈተሙ ጀራኒሩ ሐሳንሱን ጀሰደድ ድረም ሴንሶተ ፓርቲ ቆፋፍ ከን ኢያተዮቶ ሚሊቄ ባውዳን ጀልቀበ ቶርባን ከና ሚዲያ ሐዋሳረት ተምሳፈሜ ሚሴንሰ ፓርቲ በዳድና ገመይሶ ቦሽመልስ ፓርቲን በዳድና ሃሮፍ ኦዲፒን እጭቲዳን አጀንዳ ኦሮሞ ኦጂረ ኦልቻጅራን ኢፊ ኢትዮጵያ ከሰትስ አቦቀባቻጅራን ጀቹራን ኢብሳን ሐሳንሳኒ ኢማማተሙ ሚቸ ሚኒስቴራ አቢ ካንቶኩማ ለብስ ወሊን ወልፋልሳ ወጠበጂ ኩደሻን ሐለ ኡማሜን ቦደገረ ባህር ዳርት ከንቀጀለን ሙሚቸ ሚኒስቴራ አቢ ሐሳ ፓርቲ በዳድና አማራ ፍብሰከኑዳን ኢታንሱዳን ሰገንታ በቅልቱ ዳቡፍ ቆጳይ ከጥምራረጥ አርገመኒሩ ጀቹዳን አስቴር ምስጋናው ገባስቴቲ ፍለኑናኑ ትግራይ ከሰት ገገ ሰሙፋር ዱሊ ፍለኑ ሰባይማናኑ ረት ተምሳፈሙ ኤገሌጅራ ዱለደ ደመቂን ሰሰናፍ ሰባባው የረ ቫይረስ ኮሮናን ከንከይ ወልገይን ኡመታፍ ሂሪድነጋ እንገገ ፈሙ ጀራሜራ ውያራ ፓርቲለን ፍለኑ ሰነራት ትርማታን ቡፈታሌ ቴሌቪዥዮና ሳዲ ራዲዮ ኤፍኤም ሰዲፍ ሰገንታሌ ራዲዮ ቢዮሌ ሳራቲ ፔክስ ፈሙጀል ቀበኒሩ ጀዳ ሙልጌታ ጽባ መቀሌራ ሶማሊያ ዋልታናኖ ሙዱጉ ከይሰት ሎላ አልሸባቢ ጅራቶ ተሂደተን ግዱት ከኤንዮ ጥቃት ነሞኒ ኩንዱ ከነን ብሮንሽን መዳው ከነን ጃን አርጋኒፍ አንጋውኒ ዱበተኒሩ ሎሊሱን ሐርአገነ መከንጀል ቀበመ ኤርገሌ ሊስቶኒ አልሸባብ ከነን ሜሻ ጉርጉዳ ሂደተኒፍ ናኖ ሰነ ሀንገቶ ኮቶ አተን ጅራቶ ተጋንደ ሻቤሎ ከንባድ ወይንራ ፈገኝ ኪሎ ሜትር ድግደማረ ተርገሙራ ድላለካው ፊያለን ትትሮይ ኩኛንኩን ማጤ ወራና ሶማሊያ ሙርነ ድግደሚቶ ኮፋቲ ከመሻ ጉርጉዳይ ደተን ሚሴንሶናል ሸባብ ጀልቀብ ገንደ ኬኝ ከሰደርቡፍ ጋፈታን ገሩ ቦደረ ገንደ ኬኝ ተአቹዋን በርባደኒፍ ኑትስ ድረድ አባን ጀቹራን ወገናን ገንደ ሰና መሐመድ ኢብራሂም ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ብልብላን ኢብሰኒ ጅራን ኦቦ ኢብራሂም ከጀን አንት ጅራቶን ሰደቲፍ ለሊስቶን አልሸባብ ሰደት ለሰነ ከሰት ዱ አኒሩ አልሸባብ ማንጉዶ ፊገኒ ምልቁ እንደንደኝ ተኮ ደበለተ ሲቪሎ ተሰደተ ጄሱሳኒፍ ሬፊሎልቶ ተ አልሸባብ ጃዳ እንዲረት ኩፌ አርጌራ ጀን ኢብራሂም ጅራቶን ከጀን አንት ገሬን ፍንጣለይ ኩን የሮጋባባፍ ገንደ ሰነቶ አተኒ መነን ጅረኛፍ ደለላ ወንጉባን ገሬን አልሸባብ ሀሌላ ሰናፍ ኢትጋፈታ መፍረጁዳን ገንዲሱን ማጤ ወራነ ሶማሊያ ትዮጀዱ ጅራቱን ንገሩ ኒሃለን ጀልቀባ ወጋ ከና ጅራቱን ድሩ ድነግደን ሳኒ ሚደመ ቀበኛን ሳኒ ሰበባ ሆንገን ድራ መንጨ ገሬን ኩን ድላላ አከባ ሰንጋፈቹ ሳፉረ ተማድብሲ ሰኒ ጅራን ገንዴኒ ፎርሲሴ ቡላና ኖሌ ሶማሊያ ዋልታ ከሳ ሂዱን ሜሻ ወራና ሂደጁዳን ሎልቶተ አልሸባብ በለዳዴ ሳኒ ደበለቴ ቀበኛ ሳኒ ሳመን ትዱሉ ኤገለኒ ጅሩ ከነገይ ፈታጅርታን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ኮሌጅ 1 ዩናይትድ ስቴትስ ለማተብ አሜሪካ ከንባቲ ብራኬ ሰገገፈም የሮብራት ደበርሰኒ እናጅራን ከነት ወይረር ቫይረስ ኮሮና አዱኛ ስፖርት ኢራን ኢባካኡ ትፉፈጅራ ኮሚሽነር ኮንፈረንሲ አትሌቲክስ ኮሌጅ 1 ኬቨን ዋረን ኤርገገሬ ቦርዲ ጎርሲቶተ ኤጉምሰ ፈያ ኮንፈረንሲ ቻወሪ ማሪያታኒ ቦደ ከጀደኒት በረቶኒ ከኝ ባቲ ብራ ከነ ድርጎሚ ከሰትርማቹን በላቃ በጀደን conferencing athletics college wani kanaka ohio michigan penn state of kesaqaba tabakuba mila america tdebalu under gomin sporty one cabron kanaka dorgomi figicha martin wero brat derbun ipsamera president donald trump garu tabikuba mila america ero qabame fitakattifu addadrumadan kanen ibagor an kesati tuta oduf white house kesatte kale saibsakennin tabattonni gundar gogota ጭሞ ከነን ቫይረስ የኮሮና ኦፍራ እት ሱዳን ዳን ጀራኒሩ kaad imamman presidentumma party demokratota Joe Bideniif kaad imamtun ittantu sani senator Kamala Harris Robi harai rojal qabaf walin ta'udan akka garetti durgommi president Donald Trumpif ittana president Mike Pence walin baati sadasa ke sagge san beksisuf umatatti diyachuf jiru gabasa gutu soraes
ganeto kondurati party demokrat ke sanam diddamat president America ta'ufi durgommi foltbafati walum busa dufetti tokkaf tokkochisoni ne jarsi ganeto torbatami torbat khabari sahag guddan hoji motum America hojjechabay Joe Biden duri ittana president Obama ta'itti ganesa det America walin bulchabahan Ammisaf President Trump itti uji presidentumma tanirat wal dargomu faltaf. Joe Biden nam uji tanirat eskarkar filat. Nam duris walin dargomma bayetin ege jalahafe dubarti gurrati Kamala Harris ittantu presidenti tolfatetin walin dargomu filatetin khali addunyat timat. Joe Biden uji tanaf hawan iddu wal dargom sifachabay. Harris dubarti gurrati uji akkanati filan takarati hiddid aloti si Asia gam kibbati. Kamala Harris wail tolfadetin walin dargomu fi ulfin guddan filadde jadetin sanittim kapsoftu an sudan. Hadi yesa. ورمت امريكا تفوجت ججبو خيسنم توكو جدتي تويتر في رات بريس جو بايدن في كاملا هاريس دوري حجي رات وان دو ول بيخن غاف هاريس بالانغا ادا غودين كاليفورنيا تاتي نو ججباتي المي جو بايدن بيو بايدن ابالانغا غودين دلاور تايت نو ججباي المي ساتي فاريس وان دو ولينو جتن بانكلي غوردو حجي غوردو نيمتن سوداماله اتقبساني تني هاري يساتي في يي هدوف قبساباني Uji isi tigafasi lengamada ammalla kisina tantetin presidente Amerika taatu ittigamade filaddeje jadetin barres Twitter ifirrat Joe Biden. Kamala Harris intunin wardi daman presidente Amerika taa ufi parti demokrat kesa durguma baayetin ege ufi jalabuusan kesa tok. Gaf presidentumma durguma baat suniyu Joe Biden waneddun farsit. John namu balcha nam bulchin sirrat guddo farsan. Barjaba Amerikan bulcha jajjaba barbaad dukhan khaysatti nami Amerika aftau isa jettettin uga imtef. Kamala Harris namgani shantami shaniti. Oakland, California dalatti. Ati isi nam Jamaikat, abbaan isi nam Inditi, maati bagate Amerika andufi. Barum saani, University California seirane bifamti. Gannu kudan itorbaat indurat San Francisco tabbalanga adda taate nero jachabati. Gannu kudan indurat tammu abbalanga adda, godin California taate nero jachabati. Godin California ti parti demokrat keessa durgum teetine, senator Amerika taate ti nam Washington DC to jachu jirti. Kongres Amerika keezi jirti. Jalqabduul filanno presidentumma Amerika barana khanirrati, akkidan saamu wachar ufteetine ege ammu daddabdeetin jalaafti. Gavdul filanno namu wal kanjarsa wal jala wal buusuni isi ille kanjarsanitti u jala buusan. Tattanum khaysammu tantu presidenti taateetin dorgumu filatan. Amerikan guya saddeetta milamaatin dubat presidenti filat. Joe Biden efi Donald Trump it wal tafa. Kamala Harris, Joe Biden ujiin karkarti. Ittantu presidenti taateefi.
Misen samana mare United States kantaan Ilhan Omar, parti demokratota bakka buudan filanno giggeessa mekankaleessa murmitu saanik abenya guddaak aban injifatani jiru. Kanneen Minnesota keessa sagalee kennan Omarin deggeruudhaan sagalee dhibbarra harka 58 yoo argatan mormituun isaanii Anthony Melton Miwax immoo sagalee dhibbarra harka 39 argatan. Ilhan Omar filannoo baatii sadaasaa keessa geggeessamuuf marsaa kabiroof miseensummaa mana mareef dorgomanii injifatu jedhamee eegama. Dorgommi miseensota mana mareef geggeessame kabiroodhaan paartii Rippaabilikaanotaarraa kata'an Michel Fishback filannoo miseensummaa mana maree ka paartii ofii kan injifatan yoo ta'u miseensa mana maree dimokiraaticha Colin Petrosaniin dorgomuuf jiru. Konyaa isaan irraa dorgoman deeggartoota pirezidaant Donald Trumpi. Kutaa Joorjiyaa gama kibbaa keessaa filannoo paartii Rippaabilikaanotaa konyaa 14ffaaf Marjorii Taayilar Griin kan mirga qawwee qabaachuun deeggarantu filatame. Griin konyaa deeggartoonni Rippaabilikaanotaa keessatti heddummaatan keessatti akka injifatan ofitti amantaan dubbatanii turan. Wisconsin keessaa immoo konyaa 3ffaaf kan dorgoman miseensi mana maree dimokiraatichi Ron King filannoo bakka bu'ummaa paartii isaanii akka salphaatti injifataniiru. Filannoon biyyoolessaa pirezidaantummaa kan Ameerikaa sadaasa 3 geggeeffamuuf jira. Dimokiraatonni barcuma mana maree irra jireessa kan qaban yoo ta'u Rippaabilikaanonni immoo barcuma sanatti dhuunfatanii jiru. Awustiraaliyaan roobii har'aa namoonni 4,028 haaraa vaayirasii koronaan qabamuuf 19 du'uu gabaastee jirti. Kanneen vaayirasii kanaan du'an kutaa Viktooriyaa gama kibbaa kan erga baatii waxabajjii qabee weerarri kun keessatti hammaate keessatti yoo ta'u aangawoonnis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf uggura sochii cimaa ka'anii jiru. Aangawaan gameessi David Andrew akka jedhanitti kanneen du'an irra hedduun umuriin isaanii 70-90 gidduu yoo ta'an dubartiin umuriin waggaa 100 keessatti argamu. Martinuu keellaa kunuunsa maanguddootaa keessa turan. Niwuzilaandii keessaa immoo muummittiin ministeeraa Jacinda Ardern paarlaamaa biyyattii diiguu yeroo biraatti dabarsanii jiru. murtiin kunis filannoo paarlaamaa fulbaana 19tti qabamee ture yeroo biraatti akka darbu dirqisiise. Andreen ibsa kana akka kennan kaleessa ergamaatiin miseensota 4 magaalaa Ooklaand keessaa COVID-19 qabamuun beekame booda. Maatiin kun guyyoota 102 keessatti kanneen haarawaa vaayirasichaan qabaman yoo ta'u, maddi daariqa yookaan infekshinii haaraa kun eessaa akka ta'e aangaa'onni eegumsa fayyaa qorataa jiran. Ministeerri eegumsa fayyaa New Zealand Dr. Ashley Bloomfield akka jedhanitti kanneen qorannaa geggeessan vaayirasiin kun tarii meeshaa waliin fe'amee gama seene jedhanii kashakkan ta'uu dubbatan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo wixataa jimaataa galgala saatii 2 akka haga saatii 8 meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatiirraa sanii dabarsuu wajjin yaayyu. Pireezidaantii Walda Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torbaan dabarsees warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malees dhaanuu isaa himate. Komishinii poolisii federaalaa waan kan qubin qabu jedha. Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jira jedha. Naakor Malkaatti erge.
Pireezidaantii Waldaa Ol Gargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Ogeessiin gaafa jaha yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa sareebuu jalqabanii banaa banaa nuun jedhanii suutuma illee dukkana keessaan ilaallee hin sodaanne shiftaadha yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo name dhufee banaas nuun jedhe innaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bari'eeti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu bantuu fi kan jedhu miidiyaa dhumti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaanan banuu fi didee. Deddeebisanii deddeebisanii adeemu hammaan laalame poolisii ollaa kootii kanan bilbila isaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoo irra jira jennaan anis nan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humna dabalataa nan bilbila jedhee bilbilee takka turee deebisee bilbilaanii fi humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa akkas ta'ee ofirratti hin banamne didee utuma reebanii sa'aatii 3 hamma sa'aatii 5 ilaali sa'aatii 2 guutuu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise yaa kana caalaan dhufsinuu boombii darbanna gidduu keessatti jedhanii ani jallaatti hirkatee kanan dhaggeeffadha buna magaaliin jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin si darbachuu isaanii irra illee isin bannaa boombiin darbate naan jedheeni ishii bani naan jedheeni yeroon banuu sadii ta'anii tuma akkuma xiyyiitti funyaanumatti fidanii natti qabanii jilbeeffadhu naan jedhanii harka ol qabe naan jedhanii nan jilbeeffattee gadi galagaliidhanii nan galagalee isa hojjiman jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaa isa dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessa simannaa ta'aa jirti sarviisiin isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisoo qofa dhiisanii kaan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe ammaa dhibbee caala mata dhalisii bakka sadii dhaabanii isa girnoowwan isaa kottee dhaan dhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan?
Humna waraanaa guddaatu kan hidhate dallaa keessa kana keessa jiraa yeroo inni qawwee nyaachifatu jira geenyee irraa ollaa keessatti dhuttilee shiftaa katamaa kana keessa jiraa. Kana barbaadnaa jedhani waan kanuma naan jedhan waan biraa naan hin jedhu.
Waraqaa eeyyama sakatta'u mana murtii irraa qabataniiru?
Anis hin gaafanne isaanis qabatteera naan hin jenne maalif nama sa'aatii jaatti mana keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo sana hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan maalumaa kun isin eessaan dhuftanii jennaan nuti foolisiidha bakka kana jaallaa nuun gaafatin naan jedhan bayyi naan jedhani manni koo xinnoo ol kaati jallaan keessi akka waalikkii ishee irraan gadi yeroon qajeelu dhukkosalgii qabeetuma gadi na darbate. Balbala karra jala bitaa mirgaan jiru karaa baadhaan miila koo lamaan waaqitti ol kaasanii osoo lafa hin ga'in lama ta'anii dugda dugda irra dhaanii achi booddee sagaa irratti dhufeen xinnoo ishee ofan wallaalee yeroon achi of wallaaluu xinnoo deebiin ol ka'ummoo bobaa jala karaa bitaa dhiitee gadi na garagalchee dhaqeenya koobiristoonni irratti hundaa'ine lafaa ka'ee kana booddee ammas hin booddee bilbeeffadhu naan jedhanii kan barkas jedhanii achi sakka. Dhaabanii namoonni bokkaan tokko sintiiftii gara tokkotti mana jalatti ol nuugutanii karaa mandara keessa ol seenu qal'aan takka jira. Ijoollee maatii koo sundumaa achi fidanii haadha manaa koo si bahee jedhanii alaarratti dhiira keessa dhiitanii keessa kuffisanii sana booddee achi teenyee yarattimo kutta manatile de nyamana takatta na mo yene manatu mbiisa mana otuda kunan bisulun takatta ani ma sha odi zagadi kunta takatta ani yedi ani amma samma ko sala da laru batti na bagani amma ero mbo sala ji len balo karega ba emba yo amma lamato daga kana ta kutta dira na ko amma zbakku ma karara on bisa sanatti de bisani wanta engi bilu magana ya sani ti na mo dini amma sada da gese kana ko ne ti ma kasa koranna anche mo bilbila fone ti ma bilbila che ila le e lo canto a me se voi dimorti se la farta fanno ti gli nandi e mi
ma
garba burguru ti che giro ma le ala democrazia ani per averchi cavo e cavatti ci gutti da sette già tane fosse la lupa corde sa cavo me mo ti marti cane a chi tu non ne non rucul ne sono la da urti da mi ma dare che lo fidemi a chi mo da rucul dai ha di chiesa come la ma lo sono ne dammi yero sharanu laruku nenamu amma eden torba da matiya teti dolene guru naratti barte taraba da ninda ko wakatu da ga shike abban ke ka tayun da shan to kana ke rebe
me amma mal da targa mafayange san mana walla sadattani lalamtani tu akimi malis ninje de mal ke san tumi da mes ninje de me
final lombar ma anta ka jiyo mu ko na ka sanu bakke kun mo bole daga aci burayu da bayan bode daga kunille ana nama sawara maru ba ne rakka sada amma korikina an kenna mune garu kimna kan kabira irangira
ku bini sene daga mu jira
eh na kina ga mun jira to san na kan kin su man bakkan kabatte da dura na dan su ni jiron ka u kende e sata bi dela kan ta u wa kabatte inno hita tetan ka yeronde yeta unde akasuma alkanin mo galagalu rutti inno na rakisa yo nama waran baje nama kana gara talu sudha sunan kaba yo nama waran surur nama boda kana su da de tangalagala made adiyo mu sta urati rako ka tau to kan kau kan ka kici tikani na rakisu
dargaggon sun enyu dargaggoni manake sani furatani akade wan da tintan yero amma kana isa dargama dargaggon sun malif dargaggo sun mu kan kaban
alu bakkala gamma tujeta ma haramma biraje tuda wagga ko balaka ke rege biraje ko wonji garba da tajira maga bolisa ko tiyan ma biraje amma yona mana murti ti dinde sine atuma mana ko da ko biraje so gura wagga ko kana hinan so lokani mana murti ta di so maga chana banne zamma yo mitti gala de sina ni da mayo mitti ka amma bakka zuma ti gura
e satti mu da meje
burayu mana ida bolisi da ko sa ta tsaje da ma
e amma yero mana ke san senan akana tintanitti nama meeshaa nyaachifatee jira sayyuu dhageenye irra jedhaneettan mana keessan keessaa yeroo sakattaa waan argatan qabu
waan tokko yoo argatan hin qaban dhugaatii bakkuudhaas waa fuudhanii hin baane caaluma fuudhan hin deeman malee kan arganne hin jenne kodaa koo kana jalaan fuune amma bara yaaditu matsaafa koo waan dokumenti koo waan beekama konkolaataa hundatti fe'anii fuudhan hin deemanu bishaan kun garuu waa hundumaa hinuma sakattaa malee waa tokko yoo fuudhan.
Sababni humnoonni nageenyaa mootummaa gara mana keessanii dhufanii maaliif isinitti fakkaata?
Ani aadaadhuma mootummaa Itoophiyaa natti fakkaata. Hamma yoonaa mootummaan biyya kanaa keessa bulchaa jiru ayiru fillaasee maachaa fuulaman jaallatu hiinaa hin dararaa. Bara dargiitees akkuma cufatti ture. Dargiinni bara isaa cufaa ture. Dhihaanii fi waggaa tokko keessatti yeroo afur na hidhee na baasee qabeenya keenya laaqqisiisuun hambisiin saamee. Amma immoo gaisaan kunis kooduma akkuma aadaa ayyaana isaanii ta'ee wantoota machaa kuulamaa kana miidhuu fi nama achi keessa hojjetu miidhuu natti fakkaata. Maaliif hundeen Oromummaa tokkummaa Oromummaa kan uume waggaa machaa kuulamaa jedhanii waa yaadanii fi ani kanuma namatti fakkaata malee afaan isaaniirraa hin dhageenye. Kuni jimmitii kooti yeroo lama wal gahii waamlee miti kookinee namni wal gahii waan gargaareera. Kan booddi immoo workshoppii injifannoo waldaa machaa kuulamaa haa yaadannu jiru kan namni kuma lama caalaa irratti qophaa'ee yuunivarsiitiin 14 qophaa'ee. Kami sumna waraati kani rowani
tari tumurartu antu sinje chuor barta yujrat
tumurartan kanje chuor baru sukofa ergekia sakero kare sakero tuje la nilaksani kero hal makaso da chifat chifat kero tinna zuru de kani jimana ko kani amma hal kawala pat je ke sa bi alati bil bilani na je je sa turani ani nama du e ka e akani tawar kira umma ka kanatti na wanki daba de wa kayo kabaje sunni hakenno tokkummaan Oromoo akka kana fuulduraa itti haasofu isinii illee nan galateeffadhaa. Uummanni Oromoo jabaannee tokko taanee karaa nagaa qabsoofnee mirga keenyaaf
argannoon jedha. Oromoo cimaa aataanu, cimaan firan dhabu, cimaatti namni roorrisu, kanaaf uummanni Oromoo wal faana haa dhaabannoon jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalii taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii hojii wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damuusee argachuudhaaf yaaliin goonis milikoofne komii reebamuu akkasumas hidhamuu firee isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Haacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakattaamuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii burraayyuutti argamutti halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbillee turre. Dhimma kana hojii wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jirre kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma sana ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jirre kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Siyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarraa akka bilbilluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komii reebamuu Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuuseen walqabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha quba hin qabu jedhan. Guyyaa guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan. Humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qorannaa jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan Walgargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nageegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damuusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo Ahaaduu FM 94.3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuulleffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban Ahaaduu FM 94.3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Muuxata dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofuu hin dagatina. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kireesiin koronaa addunyaa miil jala gurguun addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caalu irratti argan. Afrikaa keessaa miliyoon 1 caalu jira. Afrikaa keessaa aga guddaan Afrikaa kibbaa keessa 1,500 caala Afrikaa kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrikaa kibbaatti ergeetiin waan dhibi kana irratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Farmaan dura hojjan irra sanii deebina jaalannee nutti.
Afrikaa keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda. Weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru dhibba keessaa harki shan qofaatu ardii Afrikaa keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiseze Moeti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarri vaayirasii koronaatti hammaate kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangawoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 21,000 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa shanaffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi kan sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoda qabe inni dhuga isa barame caalu malaya do jedu jira sababin saas meshale qoranno tingagge san dabamu fi rakkole kabronis nijira jedu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Wereri kun waan dhugumaan geessisutu gabaafame moo miti jedhe yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaama keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keepverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri Eegumsa Fayyaa Afrikaa Kibbaa Dr. Ziweli Makhize akka jedhanitti sochiin biyyattii keessaa torbanneen sagaliif cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan. Ruwaandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daaniyeel Gaameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti doolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Ruwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2,104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyatti xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deebiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irri jires Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabe raadiyoo Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mala galgala akka sa'a biyyattii sa'a 4 irratti kan tamsaasu ta'uu isin beeksifna. Qophiilee keenya bebeekamoo dhaggeeffattoota biratti jaallatama argatan akka waa'ee uummata Oromoo dirree dimokiraasii qophii fayyaa kan dhageenyeef dubbisnerraa misoom ispoortii Ameerikaaf uummata ishee gabaasaalee adda addaa haala yeroo irratti fuuldeffataniif oduuwwan haaraa dhaqqaban Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irratti isiniif qabannee dhiyaanna. Mucatta dhuftu akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabeen yeroo mara galgala sa'a 4 hanga 5 nu hordofu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Thank you.
tarratan untaboriti weldacha nagajene nage sagantafana maratitan ansora laqeti naga nubula rufirguta